Kaka, ready say? Yo, I sell off for the clan, yeah. Party things are the one, yeah. Yo, Lego, yeah.
I'm on my bank account.
Oyamba nali muntu wofowoka kuti yapese ntchito zosateka ngati dzoka koma nondima unalofuna juba anangopita kwasinganga kukakwima zoti yanali ndi zizimba mbili inaveka muti watekeseka palibepo amaseka kozi nkulu nyingwankhaza kuposa jidamini zinavekaso anapaso chamwali awo jakilin anayamba kuta ntundu kumalanda katundu achimwene ake omwe anawajeta duotinde chuma cha magazi nde anasanduka koni milandu yake singavuta ole kafike kukoti jakilini yanasiye mwana zaka topikini yankamusamalila ngati za munda kakwina after 3 years zafeka swalemelela sokini mwana walongo awo amba muchulano kwambini chimwemwe chake chose chakokoloka ndi misonzi makola napita pangozi chakana kala jonzi chikana bazi la kokozi kozi mwana yonde anamusiya ngozi ankolo mwana yuhama mupanga nkaza kuchifesa chiwawo yokwina yosaza chuma chosiyidwa ankola mango mwaza anamuuza kadza ulula adzamuflaza muzuza jama 3 chose chokona 12 AM mati asamapuse ngati watu baba koma choke nanga apita kuti mesa namaliza ntundu kuchifesa chiwawo yokwina yokufa la zilundu amanenesa zomuzuza zoka iwo sangaleke samalolela tikulipita zopusa samupekele samalabada zoti mwana yongwa sisa wake ati analimba na zamunda chaka china chake umashaliko pikini mwana wa zaka tofu ama mumenya pako kamwako kutuka tofu kankanika ngonongono mpaka kumutila malofu yuwa kumaja nyama mwana yokumango keta dofu koma mukula kwa akujimuna tundu muna tapano chuma mukusumano kawana ndi ana anupoti chako sumano napa a polisi tikusowa kokasumano chimwemwe chake chose chakokoloka ndi misonzi makola napita pangozi chakana kala jonzi chikana bazi la kokozi kozi mwana yonde anamusiya ngozi ankolo mwana yuhama mupanga nkaza kuchifesa chiwawo yokwina yosaza chuma chosiyidwa ankola mango mwaza anamuuza kadza ulula adzamuflaza
mwamunjokono ndi kula anthu ankhaza
kazatu zoro satana amadabo kuti mphamvu zili zanga kapena wina kuzilinga kwina kwake
anayamba kuta ntundu kumalanda katundu achimwene ake omwe anawajeta duoti nde chuma cha magazi nde anasanduka goni milandu yake singavuta ole kafike kukoti jakilini yanasiye mwana zaka topikini yankamusamalila ngati za munda kakwina after 3 years zafeka swalemelela sokini mwana walongo awo amba muchulano kwambini chimwemwe chake chose chakokoloka ndi misonzi makola napita pangozi chakana kala jonzi chikana bazi la kokozi kozi mwana yonde anamusiya ngozi ankolo mwana yuhama mupanga nkaza kuchifesa chiwawo yokwina yosaza chuma chosiyidwa ankola mango mwaza anamuuza kadza ulula adzamuflaza